Insana zakhala nzohlulela umthamo xandamba endleleni njengapho mfana xangena abadala xexexexahlala niphume ezimintweni ngikwazi uhlonipha kudala ndimphipha zashuba zakhipha kekhalwa ndivumeni I don't wanna pick up from where I began and I'm slowly replacing the rappers again Point is a sin and I'm heaven within been a god to this demon till harsh to the end Point is a sin and I'm fine and sustina kebine ke mfana lento kokugqibela World is a sin and I'm heaven within been a god to this demon till harsh to the end Zangqina ke mfana nzosina kephine ke mfana lento kokugqibela Ewo kwenene umfana linene ubhadla benhloko sondela ndumeme Sesamihlalo ndingosi kanene uzabhadala ndikhohlu kunene Sondela sala khandiphi kumeme ndaqina ndikufaka ndibuse koneni Jongapha mfana susidala kaso indonga zikafaro ndizixhasa ngokholo ndimusamson Ivesi yokuqala yohlula amagqala ivula amaqhaka babhuti abadala ndiqhuqa ndiqhaba ndibuse kundlala Hayi malentwana seyisenza kakhulu ndikrelekrele ungabizi umakhulu Look at my soul, yeah, I know I'm so cool. Let go of the pain, it got in my pool. Akhona omnye nomela insana ziyaqhela nzohlulela umthamo xa ndihamba endleleni njengapho mfana xangena abadala xexexexahlala niphume ezimintweni ngikwazi uhlonipha kudala ndimphipha zashuba zakhipha kekhalwa ndivumeni I don't wanna pick up from where I began and I'm slowly replacing these rappers again World is a sin and I'm heaven within been a god to this demon till harsh to the end World is a sin and I'm fine and sustina kephine ke mfana lento kokugqibela World is a sin and I'm heaven within been a god to this demon till Hashli the end Akhondi zangqina ke mfana nzosina kephine ke mfana lento kokugqibela Nditsho ndihleka amagama ndiwabeka Sujonga phantsi exezokubeka Ndisikhupha ndisifaka ndinyuka ndisehla That's how I tepa Look how I'm gliding xa ndidlala ngeflow Chef in the kitchen xa ndibhaka le dough Akhondi zatshintsha niyabanda like snow Umkhondi uzawusika ebusika kwedini Lo muthipika xa sifika apha endlini Fashion ndizirunza ke mskhupha makatini Ekoneni irenjo wapha emphakathini Masiphole xa kwam nawakubuzwa zathini nayo nekar bambiza ngebar look at me now don't care about bathini nzohambela fair I cut off the scare nzochika ngescare no caught in between hey.